Muddooyinkan dambe waxaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ku soo badanaya ardayda daneeyaynaysa barashada luqadaha gaar ahaan luqadda caalamiga ah ee Ingiriiska. Skill Up College waxa uu ka mid yahay iskuulada private-ka ah ee ku yaalla magaalada Baydhabo, kaasi oo lagu barto luqadda Ingiriiska iyo maadooyinka kale oo casriga ah. Iskuulka oo inta badan bixiya maadada Ingiriiska ayaa ku bixiya hab online ah iyo soo xaadirada fasalka ayaa ardayda bara manhajka fudud ee luqadda. Ustaad Cabdinaasir Aadan oo ka mid ah maamulka iskuulka ayaa ka warbixiyay qaabka uu shaqeeyo dugsiga iyo waxyaabaha lagu barto.
Iskuulku walaalayaal isu dhaarid dhirida saaro oo si toos ah ardayda aan ka toosas way buuraa luqadda Ingiriiska yani khaas ah. Inkastoo waxyaabo kale oo meel raadisada personal development-ka social public speaking una biyaana walaan in khaaska ina adigay ka hub skill up leer lahaato way buuraa luqadda Ingiriiska. Arday ku dhawaad sanadkii meel baa saaso kale qabsadaane oo iskuulkuna maybal raayis nin kooyese oo minaawna register gareysadaan arday oo fixed ay qabsadaan ku dhawaad ay qabsadaan 100 sanadkii sanadkaas way baasaarane 100 gaas qof yaa sidii iyo public speaking maadaama uu ingiriis kaliya uu ka qoobnayn public speaking ardaydu waxay badan ku saaray lafado marka saasa dhirida ka saaran arday oo weel birbeed ah yaanta ku baafadaan saas daraadiye waxyaabaha uu dhirida idan ka saarana way buu iskuulanta kale ku duugna ardayda hadii oo iskuulka kooyan ku dhawaad way baa practice qaadaan ilaa 40 minit heesada goora kooyan ilaa 40 minit iyo practice qaadaan hooyo meenahan qaadana heesada goora 40 minit laakin qaadana arday badan oo qaab galaasa badan leh saabta mo jiraan oo ardaygii uu arag waa inoo is practice san qaadana heesada ku diba 40 minit qaadade ardayda online keena way ba isa qaadayna isadu kor yamay ba qaadayna presentation mina ya qaadayn conversation qaadayn conversation koob iyo qaadan dadkaas way ba ogaadeen screen ku qaadeen saas daraadii hani la soo siiyay ardayga hoos screen ha qaada oo ayay daqiiqad ku soo dhalay ha qaada hadire ku dhawaad 40 minit 40 daqiiqo meelahaas ya marka meel raayso ardayga in is conversation qaadada online korto qaab kuuna aniga la yiro horto way balana page lana beedka hagliyana amantii uu meelaha ardayn baahadaana soo salaan arday sanad ardayn baahadaana san hore bisin sheegay umay babiyana salaan phrases conversation word is arabic badana biyan
danka kala qaar ka mid ah ardayda iskuulka skill up college ayaa ka barbixiyay waxyaabaha iska bedeli fahankooda
bismillaah magaca may balayray barli idris isaaq weyna ku mid ah ardayda dhigdaas skill up college may barway muddo ka dhan 6 bilood oo markeen ku way may bahay qof oo in awoodna in si ka hadal luqad ingiriiska balse hadda way baawooday inteen ka hadalo waan walba aan ku baahan qof ku warsada alxamdulillaah taasnim hadii ilaahay sugnaad maxaad la maanta macallinkeen sugnaad
at least I have been learning English for 2 years at this price that I attend at least 1 year and before this private I didn't know how to speak English and also when I listen to other people I don't understand but today I'm very able to understand other people although I wanted to join inside the foreign people how to talk so I don't want to belong but speak so goodbye
college chilanka so skill up college wali banu badday he luqad english ka skill up college wali baa kabiiray muddo oo lama bilood ka hor markii aan inta kooyay hoowo yar wali adkaatay in aan ingiriiska fahmo hadda ka hadal iska dhaafay in aan fahmo ayad kaati laakiin now mashallah
yeah or this college I stayed at least 7 months or 8 months I feel more change inside of the language English now I'm feeling where speaking English well alhamdulillah
waxa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay muddooyinkii u dambeeyay ku soo badanaya ardayda daneeyay barashada luqadaha gaar ahaan luqadda Ingiriiska.